Ernie King.
Ni metakiabu ni kiojuga gabu walituchocha, wakatutoka saizi sheki vile wamechoka. Si tunapanga wana boom.
Black Market Records.
Hey yo Clama. This bill.
Mi uguzia guzia ni kidema in-laws. Mona's bandia waite shiro. Oi, alichituwa na vidole. Oi, alipipiwa vina limpole. Na kauko kutu jidishi na mini kwa mbali. Na fimbo ya mbali, wezi kula mbali. Oi, na sasa ni haso kuhaso kupambana. Alo, ide no fear. We were born for war. Hapa kana hilo, ide no fear. We was born for war. Hapa kana hilo, tunapambana.
Pambana.
Tunapambana.
Nimengara medunga tu dhahabu. Na kumeja tu arabu. Wanahaga mahaga za ajabu. Taratibu nasongea. Kani business lazima tutabonga. Miembe mtuja kuwa tukibonga. Walifil kujifili kabidi nimesonga.
We don't fear. We were born for war. Hapa kana hilo. I didn't know fear. We was born for war. Hapa kana hilo. Tunapambana.
Pambana.
Pambana,
pambana.
Na sting za kasongo. Majegi mahaga ni kikupapasi ya katru. Na patelo na di, yesu ni pedi. Ni mchit na masilva ni mpedi.
We did no fear. We were born for war. Hapa kana hilo, I did no fear. We was born for war. Hapa kana hilo.
Tunapambana.
Pambana.